jiwa umenipa mimi. Oya aiwewe yo medicine kopa nitala kwa mama yo my queen ushanteka wako mizezeka kanda kukijeka najisina pa
na kila saa na fly, na fly, oh na fly. Anaji si na fly, na fly, oh na fly. Anaji si na fly, na fly, oh na fly. Anaji si na fly, na fly, oh na fly. Anaji si na fly.
Who wanna feel kunani? Kijeto flani vicha kunani vilo kini kiss 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 kini touch 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 like this magana tete ma na shindo kuhe.
Na fly,
na fly.